abamu kubaka watu la kachika akebienfuna baganyo kukanya nechiteso cha government ya chokusonyi wa company enzimbi ya New Plan Limited yomusolo kwa bumbi 18 nobu kadero 8 ankaga Minister Mbezo Bensimbi avunanyizi bakuno na guli Henry Musasizi ya yanju dechiteso chinonga agamba company yetu vide mkatuke ebyensimbi era yakosebwa nnyo ekirwadde kirumima mabugwe wabula abamu kubaka kachio kano tebabi uliza nga bagamba nti ebiwandiiko bya company byali biwuddise ekyavaako kujigerekera omusolo gwa vati omutono siye company yo keri mkatuke ebyensimbi atenga nebyo kwekwasa covid bya bulimba ebizubi yayo mu nsimbi byatandika ne covid tannabalukawo.